najuta makosa yangu sijui kwa nini sitaki kukusikia oh. Yo 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 Manyala mpenzi wangu Manyala uwe wangu Kajitahidi papa Manyala mpenzi wangu Urisha mapenzi kama zamani Najuta makosa yangu sijui kwa nini sitaki kukusikia oh. Yo 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 Manyala mpenzi wangu Manyala uwe wangu Najitahidi papa Manyala mpenzi wangu
Nimesonga na kimbunga, kwa